ze kibe mungu alikulaba emisana nekiro kamfube ngumo mutima ngobonja ye nkwerabire kantobe nkamula amazika ebikunyumira enaku yange kangire nkwetegule yekinzita sikiraba kanonye mfune bikusi jenabanga okunywa ku mwenge ekiro nkwerabire sikulaba onkyaye omuntu gwe nayagala ntyo n'otonsasira omuntu gwe nayamba ne mawaku byange neneyiwayiwa yena uli kasente ke nina kulwayi
Kemi zenyi male
Kemisenji male.